mcdancepromos.co.
Little I'm saying I'll do. After what I've been through. Monga ni chilo to chabe. Na pesa wanga wanga.
Na pesa.
Unsa marilanga ko.
Na pesa. Na pesa.
Na pesa changa changa.
Na pesa. Na pesa.
Unsa marilanga ko. Kukondwela, kukukwene na choka, another lie. Sini na vivele, vele ni mvela. Kuvuli kwene na choka, another lie. But the way you love me, my darling. Now I believe, waliko, monga ni boza. Chinda moyo wanga. You've made my life colorful every day. Iwewewe uli romantically, supernaturally, automatically wanga. Iwewewe uli romantically, supernaturally, automatically wanga. Cause the way you love me, my darling, monga ni chilo to chabe. Na pesa wanga wanga.
Na pesa, na pesa.
Unsa marilanga ko.
Na pesa, na pesa.
Na pesa changa changa.